na Baba Yaga
Kitunde
kwenye hii
hey. Toto za machis kama tia wakinyea kambi kanyagia soda na togwa nobia ni woga na mbegu ili kuwe na mwagia bapa ona watalia samaka toka Tanzania na nacha nacha kachangiwa kwa hiyo basata na nyinyi mtafungiwa na nalina babamba dude nyasubi paka ndandanda kuche Maradona ama Pepe utapata mashuzi umetaka ganjege du dude la wanangu geto butimba segerea mpaka keko oya wanangu tukutane central wafungwa umetoka kucheza yani kazi kazi
ili homa nitambe ila maneno kanika honde yani chuma juye chuma nitete mbaka la mba and we don't care yani tumewaka moto 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 vitu mimepata moto moto moto
Yogo kashundo kuwika ni puturu mkuyati ama ninduru mangani
Wewe
Kwelwa bongo na chekesha na kuja na miko tusonge maisha Nati kisa
Aise
Mpaka manzese kwa raisi
Kisese
Goma ya moto
Ipose
Kati mtukati watu kati
Paka kuche
Na nalina babamba dude Nyasubi paka ndandanda kuche Maradona ama Pepe utapata mashuzi umetaka ganjege Du Dude la wanangu geto Butimba segerea mpaka keko Oya, wanangu tukutane central Wafungwa metoka kucheza yani kazi kazi
Yani kumba nitambe Hila maneno kanita hongea Yani chuma jia chuma niteche Mbwa kalamba ya we don't care Yani kumewaka moto Moto, 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 moto Vito mime pata moto Moto, moto
Yes.
Cheza kidogo, cheza kidogo, simguse mwenzio
Nyasubi ndana mbanyu, baby
Cheza kwa step, simguse mwenzio
We on top, du Dude la wanangu geto Butimba segerea mpaka keko Oya, wanangu tukutane central Wafungwa, metoka kucheza yani katika
Yani tumewaka moto, 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 moto Vicho vimepata moto, moto, moto
Tambe